sama mina ngeke ngisuleke
mina ngizophumelela
sebefungile bangitshela ukuthi angeke
mina ngizophumelela
noma bengasama bengasama mina ngeke
mina ngizophumelela.
Sama mina ngeke ngihluleke
mina ngizophumelela
sebefungile bangitshela ukuthi angeke
mina ngizophumelela
noma bengasama bengasama mina ngeke
mina ngizophumelela.
Mina ngeke
mina ngizophumelela.